Unajua mimi napenda story sana lakini Cassie Biz au Dope mimi naona tu utembee yani unajua
dice mzea kaka sura rabbit enengine mzea okay. si unajua Cassie pesa au biashara basi tembea nani tembea Cassie ganja au mradi basi tembea nani tembea na sitaki kukuona sitaki kukuona
na sitaki kukuona sitaki kukuona
nimesaka winch wiki yote wakanita yani do ganji mkwanja au pesa sitaki story ndio nimechill mbele ya keja udaku ikaletwa
guys aja chofegi ukuyo bado ni pedi mp wangu ni ule utembe na mabedi
oya mambo ya dice muongelea kwa beat do meza mtaa pelekea chief hata kura ifanywelewe mp wako simpitik
nani tembea na sitaki kukuona
gasi do masikio yangu haikaribishi udaku una bizi ingine tembeza kiatu nataka future lavish ndo niweze kujimudu kwa sasa nakaribisha buda uhuru moika inaweza sana madolare hata piuni tu anajua
rabbit ni mkare
kasi pesa au biashara basi tembea
nani
tembea kasi ganji au mradi basi tembea
nani
tembea na sitaki kukuona sitaki kukuona
na sitaki kukuona sitaki kukuona
wewe ni mrembo sana na sitaki ni kuhate lakini sina time ya love labda tuplakane ile chapa ninayo sahi hata initoshe nikikongeza kwa budget nitapunguza note plus nikupeleke out plus jumu za kisos plus nikuacheza mfuko plus nguo zile posh plus taxi za usiku ile good life of course tuseme tu kweli relationship wewe plus mimi equals madeni so nitakuacha kwa sasa nikatafute peni ukiinsist tu sana
mami tembea now na sitaki kukuona
nilikuwa na mpango usiingie boxi yangu oli blanda ati ulinipenda tangu hatuwezi kula mapenzi rent kila mwezi ati I love you
Cassie pesa au biashara basi tembea
nani
tembea Cassie ganja au mradi basi tembea
nani
tembea na sitaki kukuona sitaki kukuona
na sitaki kukuona
Na sitaki kukuona sitaki kukuona
na sitaki kukuona sitaki kukuona
na sitaki kukuona sitaki kukuona
sitaki kukuona
sitaki kukuona
kasi pesa au biashara basi tembea
nani
tembea kasi ganji au mradi basi tembea
nani
tembea na sitaki kukuona sitaki kukuona
na sitaki kukuona sitaki kukuona
si unajua na hope unaelewa yani si kwa ubaya lazima kwanza watu wajenge doo unajua lazima utafanye biz nikishajenga doo ndakutafuta ukweli ndakutafuta